yesike yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga fenna twesike yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga
asaba weebwa
kyeyetaaga
eyanjula
nayayingira eno yesaawa lawa kwetaaga okumuwa omutima gwo eno yesaawa lawa kwetaaga okumuwa omutima gwo fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga
abaavu
abeetaaga
n'abaganga
abeetaaga buli muntu amwetaaga mikwano tumwe wuuyu buli muntu amwetaaga mikwano tumwe wuuyu fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga
ez'entalo
tuzirabye
enjala n'ennyota
nabyo tubirabye tunadda waffe emikwano eno yesaawa tumwewaayo tunadda waffe emikwano eno yesaawa tumwekwate fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga fenna twesige yesu omulokozi owekisa buli kiseera abeerawo okutuwa byetwetaaga
kumakya
abeerawo okutuwa byetwetaaga
tuntu
abeerawo abeerawo okutuwa byetwetaaga
kiseera
abeerawo okutuwa byetwetaaga
tumbyate
abeerawo okutuwa byetwetaaga abeerawo abeerawo abeerawo